Chonda Junior.
The sound of melodies. Sijanza leo zile hustling day. Nilianza kitambo na maniga hatunge. Hala hala nishapitia gamisara. Toka vidudu na soma na ndoto za kibiashara. Muziki damu kikata natoka mimi yo. Muziki ham nikitoka unafata wewe jo. Love you my fancy, unipe na fasi. Kweli game ngumu kiamua mtanipa chance. Nilisha choka kutembea kwa migu. Studio manyanyaso hanza kaunju sawa hu. Nilipata zero, we ulipata one. Usiforce tufanane, many I'm gonna shoot a gun. Niliko toka wana nitizama mimi. Maisha yangu bado, hali iko chini. Mora ndo anajua, kila yangu atua. Na yopiga mina momba nipe kitu chini ajua.
Kana mfano, iye peke ale yumba dunia. Hana mfano, maombi yangu ye anayasikia. Nafanya kazi huku mimi natai. Na mimi itapata mana gori don't lie. Nafanya kazi huku mimi natai. Na mimi itapata mana gori don't lie.
Yeah. Kila nachopata na wakumbuka wazazi. Siwezi kula tupeke, baraka yao iko wazi. Nilisha choka wenye pesa kuamkia. Gadi nipe hata kidogo pesa nazo kulilia. Tazama baba, tazama yatima. Wamekaa kutwa kuchwa wanataja lako jina. Shida kila sehemu, vyuma vimekaza. Tunakuinamia ulete japo hata misada. Niliko toka wanafili ile noma. Maisha ni magumu sijui ilini yata koma. Nilipata pen nilipotoswa na dem. Now I feel good wapo kila sehemu. Zile shida nilizopata kuangaika na dunia. Staki kukumbuka yote nilio yapitia. Mora ndo anajua, kila yangu atua. Na yopiga mina momba nipe kitu chini ajua.
Ana mfano, iye peke ale yumba dunia. Hana mfano, maombi yangu ye anayasikia. Nafanya kazi huku mimi natai. Na mimi itapata mana gori don't lie. Nafanya kazi huku mimi natai. Na mimi itapata mana gori don't lie. Yeah.
Chonda Junior and Nas Prince.